mulese mubazadde okulaga kyalonzo omuyeka babadde bangi abamwetayiridde okumala kaseera naye mu bonna mazima alonze mwoyo
amwanjudde
amulese mubazadde okulaga kyalonzo omuyeka okumala kaseera naye mu bonna mazima alonze mwoyo
Wanga oluna kuyalumanya era bwatyo nalwetegekera
Wamma we yakale we osanyuke ochakale kubanga luno oluna kululo Wamma wangute
amwangute
amulese mubazadde okulaga kyalonzo omuyeka okumala kaseera naye mu bonna mazima alonze mwoyo
amwanjudde
amulese mubazadde okulaga kyalonzo omuyeka babadde bangi abamwetayiridde okumala kaseera naye mu bonna mazima alonze mwoyo
Senga jimani, ajamu kuma, tajulema.